shake up.
Kiona nimemaliza sofanya upesi. Kata maliza na mada kesi. Nita kumove over na mugo wa dinsi. Si time ina fly kiwa kali walai. Why masa? Nivo vile nafa. Nivo vile nafa. Why masa?
Nimefika ile party ya kutaja feature. Nimsho ina glow hata wezi feature. Hini job, hini works brother. Situ naweka fans wana works brother. Ukinipata ninanukia jikoni. Samaki wa bahari ya juu, vuvi wa mitoni. Kupika kule kume ni hada. Tuamini tuachotaka tutakipata. Kiwa na hela niga unanga. Hata kama kwa sura unakama ka. Warembo wana smile wakihitajika. Alafu wana smile ile tu ya bone ass. Get it? My nigga think fast. Narusha laini kama nduki za felaini. Ukijishika choni then you think that you can try me. Jitume tima ni kunyeshe kiko tiny. Na sasa mimi na Nico we just do what we think of. Ukitumiwa tumika sinirika gizani. Sitamu livo dhani.
Kiona nimemaliza sofanya upesi. Kata maliza na mada kesi. Nita kumove over nina mugo wa disi. Sitime ina fly kiwa kali walai. Why masa? Nivo vile nafa. Why masa?
Kusmile tu ni rahisi, shida tu ni hivyo sivyo vile nahisi. Wacha kushinda kujaribu kunielewa. Boketi at the bench na shukuru na chopewa. Life ina fly, Thursday na die, nitakunywa rongai. Nawe pia nikisimama hukai. I don't know if you keep up ama tu ni kujidai. Dunga to all black, you know that I want that. Your pretty can get enough. Sito shaky na sitaki mwingine. First to Blake, kisha tuende nilime. Tujenge picha na warembo wengine. Nitaficha tamai, siku fanyo ninyime. So pack with that wembo kwelu na ngaa. Ukisho wapo anamuli kataa. Mapenzi ndogo ndogo sana sanu kivaa.
Kiona nimemaliza sofanya upesi. Kata maliza na mada kesi. Nita kumove over nina mugo wa disi. Sitime ina fly kiwa kali walai. Why masa? Nivo vile nafa. Why masa?
Kiona nimemaliza sofanya upesi. Kata maliza na mada kesi.
Nita kumove over nina mugo wa disi. Sitime ina fly kiwa kali walai. Why masa? Nivo vile nafa. Nivo vile nafa. Why masa?